wada nagaashi waa nolol ayati ille
Nah, I'm moving.